Uplift Music.
DJ Lebs, the activator.
Nimekuja kama mnyonge nitoe kwa mabaya wewe bariki mtoto wako nimekaa mtupu
Alexis on the beat
hata wakisonga wende wote doesn't matter najua wewe ndo kona me that's what matters hata wakitoka my best always in your chest najua wewe ndo kona me hata wakisonga wende wote doesn't matter najua wewe ndo kona me that's what matters hata wakitoka my best always in your chest najua wewe ndo kona me Tanisaidia, mainchunga tangu tumboni mwa mama yangu. Bila wewe sijiwezi.